kibi nnyo okulaba nti omukyala we yamuse mu ngeri eno, yamutemyeko omutwe n'amutematema. Kigambibwa nti abeera mulwadde wa mutwe, ebiseera bituuka n'alwala omutwe. Abantu nga bano tebasaana kubeera mu bantu, kyebava basaana kubeera mu ddwaliro basobole kujanjabibwa. N'olwekyo kwenga poliisi tujja kulaba nti atwalibwa mu ddwaliro bamukebere, kulaba essaawa eyakoleddemu ekikolobero kino yabadde mulamu oba abadde alina ekikyamu ku mutwe.